Nina litulo mamawa, nina muona kutawa. Nina limani zinkawa, ne mixi majam nalibawa. Netango fika pateni, nango peza zinkani zibalua. Ati mani mani waza, funa nditakala kako kadua. Ango funa,
atakala na
she's been texting. She say I'm driving her crazy. She's been thinking of me daily. Shorty, yeah, you got me. Call me when you need me. She don't own this paper. I saw her love in her return.
Angofuna, atakala na.